CK Music Promos.com.
Focus.
Hello, you're the shoddy boy.
Okay, why see my son?
Matko.
In the body.
Make this.
Empire and if up.
Nothing be fixed.
Yo. Ikata poa.
Nalipena pa feeling bright. I super coupe nunuka. Chibongo swela mind. Dipa beating the banunuka. Dabadiot katoton senga bastik. Angens toya maulia panombani nendestik. Baluisa kumponya badabwa nalilimba. Vandetela ma bifu bonsen dabadia chilimba. You can't test my level kembo tewe blik. Lea kunta panga mensi fiondakana. I don't care mwewe. Ampeko distance empalamina. Alapono esabamu fiele wisina nina. Ganapono yo kembo kale sin. Lili tuli na maji crew ya manamba ya wili. Lekambala ngebe shivati nizo tava yeka. Uza enzo funa beef tamu pasa tava yeka. Vana mukula pakuline votava kwa nana. Ali salile numanganyashi ya kwa nana. Nine zizi shupile sonde. Vale mbele ngana pede sidi apanwe sonde. Windelela kembo pelele palimit. Pantunzi bulwele bulo bush kwe tenemiti. Ne shupila katalo konse.
Corona virus.
Nile mvani safe wose.
Corona virus.
Nimba puisho mtende.
Corona virus.
Ndebe pango twende.
Corona virus. Corona virus. Corona virus.
Yela.
Corona virus. Ya.
Yeah. Jipa tunwa tuwa baka umfuwa mafans bafuli de chipesha. Mano badi niwe tuwa lole la kupisha. Charo cha hip hop niwe pato puka fisha. Raivo yuara paka mushipia koka kishepo. Naishila ile noyo wali topo likilapo. Aleti mugali hapa po kutila ninchilapo. Evo kukaba nimba kafya kwa bula shimapo. Nilisti ya mafake emu simbola nshibapo. Nikonse gensa la mubuteko wa isako. Topo yaba yande pantu naba no ikako. Jipo yu imba tensha linga kelo no itako. Shificha finger di no mane mba pondi no isako. Yeah.
Nine zizi shupile sonde. Vale mbele ngana pede sidi apanwe sonde. Windelela kembo pelele panimit. Pantunzi bulwele bulo bush kwe tenemiti. Ne shupila katalo konse.
Corona virus.
Nile mvani safe wose.
Corona virus.
Nimba puisho mtende.
Corona virus.
Ndebe pango twende.
Corona virus. Corona virus. Corona virus.
Ndibulwele wa corona so munina windelel. Chili chubiongo chobe kembo windelel. Nabamu waiwe nebo naliendelela. Nogufani sama kembo bonsa valendelela. Bonsa baka kwebo yumu chimbo nizo patali. Hali kawange stof chamu pekali. Inena mike tuwali panga big company. No wanda ndefila pa kwa nindunki la maatani. Kana kansa foka pike mwa kolomo. Nala tambata wakuma basi antuka palomo na. Kaba na mavesu nebo shatalamo nango. Lei puta kulike na kembo file wapona. Na sangwa nemi babe watu bala muna kuwa. Yali pita time tuale fuisa fya babuwa. Fuisa fya maiti kwa tsunami no mulilo. Gana fulo wabala lila bamine chililo. Nine zizi shupile sonde. Vale mbele ngana pede sidi apanwe sonde. Windelela kembo pelele panimiti. Pantunzi bulwele bulo bush kwe tenemiti. Ne shupila katalo konse.
Corona virus.
Nine mvani safe.
Corona virus.
Nimba puisho mtende.
Corona virus.
Ndebe pango twende.
Corona virus. Corona virus. Corona virus. Corona virus. Corona virus.
Okay, why see my son? Alaneti Sabani. Nizo Empire son. Put the forts in the border. My nigga tune the JR. Let me see I see.
Africa.
New TK I catch. Spark things so I see. Ina umoru wimbo ni mada. Shout out pa mandala. Vena Chris Carter. Kush bando I see. Mubanda mulu saka tempo. Sam Cho I see. Skyburn I catch. Dibode. Na wonse paketike, bakopa na laka, bakanyam.
CK Music Promos.com.